music tunajua basi wine clear up tunajua nikikam kwenye stage tunajua tuna dance hadi sweat tunajua dua dance hadi moro tunajua walking next to the next tunajua drop it on the game tunajua dua peleke na ring tunajua
young boy drop it just counting my in my room and looking for the man that gonna make you wine. Let's go to the floor, kurambosa ndio fine. Kina kibo wakikamu na madame indio dia crush.
Moga moga kama chizi kama shamba boy. Na madame wakinize later brayo. Kwenye game yu chiza kama chalo. Leo ndo ile siku tunajua basi wine to the top tunajua nikikamu kwenye stage tunajua tuna dance yadi stress tunajua tuwatese yadi moro tunajua wakinize tuji nice tunajua drop kit on the game tunajua tuwapeleke na rien tunajua
Leo bana, nimelewa jo ita bill bana, mindo nalipa jo every day tunajua tukulit bana nole, ndo base nimetoka sile days tulikuwa na corona tulikuwa tunadance tuna distance Mary Jane tunajua kurombosa drop kit, ule boy amejenga yeah, let's get again but you never drink let me plan for a future play with those niggas wanna keep a turkey cheap but they never gain what they say but they never die got you happy for the fame that you wanna fly getting money fucking business through the fucking days now I'm getting up for a better place yeah.
Tunajua but wine to the top tunajua
nikikam kwenye stage tunajua tuna dance hadi sweat tunajua
tunajua wakina studio night tunajua drop it with the game tunajua drop it again na ring tunajua yonde kile kitu tunajua but wine to the top tunajua nikikam kwenye stage tunajua tuna dance hadi sweat tunajua
mama sita mindo namba nani papa sita mindo ule poko man meza njugu cheza chini ya dimoro ya majirani wakadhani kila kitu kiko fine
mazuri ya mbolea haga safi na legia but it's on the left but it's on the right
yeah I'm playing money trap kids on the game nigga